kweli metoke. Mapenzi amenichapa, mgonjwa checheme. Watesi mejipata, mepata umbea. Mewapa lichotaka, siwezi jitetea. Was in love with you, la sawabu. Kama chizi natapa kila kona. Maumivu siyawezi na kufani kijona. Yeah, yeah. This love got me shaking, west yona. Napitia maseke, moyo west pona. Sisemi liwelewe ama unione ruma. Wakusikia anisikia wanawake sio human. Ok tusemi ulgafilika. Ni move ya utarifa mpaka siku inageuka. Asubuhi nayo inafika, mchana nayo inapita. Piga simu unaitupa na kuambia unaeka kuta. Like what?
Started from Monday to Sunday. Takupata wapi? Yeah. Started from Monday to Sunday. Takupata wapi? Yeah.
I'm gonna get used to this. Kuwa lost not easy. I'm used to see you my priestess. Now no longer your business. Ila jua kakidonda nikibichi.
Mami lo, umeka loki vibaya hivo. Menkabako, meshikaro. Kama mzoga, umenitupa uko.
Of course I'm not good in communicating, I'm against her. Try to write you a test, nkitaka sena tetemeka. Like why umenipa trauma nae hali na nitesa. Inankosesha nguvu na kimwili na nkondesha. Ile so right mama, sindo umechoose mama. I pray you right mama, Mungu akutunze mama. Forever be on my mind, nandika mpaka kwa diary. Just to remind myself ya kwamba kuna true love.
Starting from Monday to Sunday. Takupata wapi? Starting from Monday to Sunday. Takupata wapi?